Yeah, yeah, na no mo. Mema memo ahema fo. Yempenye fo. Ene bonofo nyina yeshemu hanne. Ene dia mohu ye hanna yenkura no bone. Na mekai se abra ye campaign. Yeshe Ghana for bo se nyame ye adom na Ghana for hu ye mobo no moto abama ye na ye ba ban mu a ye di aban sronko ene beba aban a ye bebi bi ye bibi a ye pese obi ehu mu frenchem ne ekoso Abaya emrebia yebeba abebu akonta ama ye mindful. Enti January 7th afie twemu na yin na shea Independence Square. Eni a de Ghana Sherman San se membe yo mampingi. Na Ukraine ye free Independence Square ye shea sisi ye juma. Na new mamu or din. Na yisika sem aye de din de. Enti na e wase ye boy aboso. Na ye ye juma ding. Na ye chirikom. Na no gana fun yina bwebi ye kacho bi asi yen chirikom. Sene beya ye beto tun yome ye. Na ye sa epeja gana ejina nananso. Ampa afe baako ni aye adwuma papa na met me ejina ho ede me sa bom me koko akase afe nyame adom nti Ghana yesika sem atutu ye senya na enyoma bo ko soro enu na broni friend inflation se enne obeko no aka se emu boto yi se ne tonu na ya bo ho bo atrew no aka se o we dia ne boarding enti mekwa ko hwe obi mekwa ko hwe bi wo baby foforo obeko no aka hu se ho ne boarding che ha enti se enne ma me beto ha dia sa obeba ne aka se we hanso ya tum efi se na broni friend inflation the rate and your ma bo a costro, your friend inflation. Na Oshe near Brony friend statistics more, you buy no. Nasa inflation rate, the rate at which a Nyoma bo costro no, near 23.4%. And ne, Madaruma, and ne, Ejumapa, a buyer ye. And then Shra, Nyamie Shra, you know. So inflation rate now, 23.4%. And then at Sia Bafum, womb, about 3.3%. And then maybe, you say dollar, your channel. Ah, you didn't call lock, you know. At the Safuama IGP. And so, dollar, no. Me nim dollar ye chere ye before because President Trump US dollar de na em say ye chere no because kwa na no kosoro. Enti ye bae ejuma pa ya ye enti ye sika sidia na emre nyina ne value etekofom enne afi ba ko aye ye ejuma ama si de no na hondi ya peja ene me ne uka se yise uko Bank of Ghana na uka se uko sisa si de ne dollar eye 10 point something abra na eye drew 17 CDs to $1 ene ube hiya 10 point something 10.7 CDs e de atua dollar bako enti nana eye niji asem se economy no nyami adom ni abroni befre no aye stable na stability no bia hwehwe if you say say we your businessman e wo Ghana na say we your obroni a opese obey adwuma wo ha opese wo hu say economy no aye stable and yes say enne ejina ha echina na apegya kwa ha echina echi na apegya kwa nti afi your economy na stable na wo hwe enkrofo a mo ba e de omusika be bia adwuma wo ha e chen say ne friend of foreign direct investment and also ekosro enti afia so na yesi senia ye share bo se emrebia ye beba be bu nkonta ama yamanfo no emre na so se ye beye enti ye share regions ninyina ehini ye be sha se na yesi wenye yenko yakonta fo hoy na yenko sha se oho enti muhu ye bono hanne a ɛyɛn kuntabuo ɛna ɛba ase yɛ bɛyɛ na saa dwumadie no ɛm sɛ yɛato nsa afrɛ ahemfo ne obiara sɛ mombɛka yɛn ho ɛwɔ sonwa ne neɛyɛ bade ɛsɛ o ɛnyɛ sɛ yɛbaayɛ a na yɛbɛkasa tenten ɛno ano ne ɛkɔ ɛwɔ sɛ yɛa yɛde yɛ ani bɛhwɛ ɛfiri sɛ afi yɛwɔ dwumadi a yɛfrɛ no big push yɛwɔ dwumadi a yɛfrɛ no mahama cas yɛwɔ dwumadi a yɛfrɛ no adwuma wura yɛwɔ dwuma di a yɛfrɛ no nkokɔ nketenkete yɛwɔ ndwuma bebree a yɛde ahyɛ nnipa bebree nsɛm yɛwɔ 24 hour market a district biara yɛbɛsi baako wɔ hɔ wɔ Ghana ha nti yɛsɛ ɛneɛ yɛntu anammɔneɛ bɛhwɛ sɛnea nneɛma si kɔ ansa na ɛkyena yɛn nyinaa ahyia ne ayɛ saa dwumadie no nti sɛsi a ne ɛfiri yɛ na na dɔm ahene hɔ a ɔne yɛ bɛtena ase ɛka yɛ ho ɛne ɛde asɔ bɔɔl fam fɛfɛɛfɛ a dɔm 24 hour market ɛbɛhyɛ ase ara ni yɛfiri hɔ ɛne ɛse ɛneɛ yɛfiri dɔm a yɛmmra gyenegyene na yɛne nananom ɛmbɛhwɛ adwuma a yɛde hyɛ rangofoɔ nsa sɛneɛ adwuma no ɛsi kɔ na sɛ na nana kan no yɛn nyinaa yɛ nim sɛ saa kwan yi ɛyɛ kwan a ɛhia paa ɛkwan no nso wɔ abakɔsɛm tententententen obiara bɛso mu bi nso anyɛ yie ɛno na nana kan obi bɛgu so kota a ne abɛdwiri afiri so ne ade bia bɛgu so ne abɛdwiri afiri so nso nana no wei deɛ mehyɛ mo nkran sɛ wei a yɛsiesie wei yɛbɛsiesie kwan no wie a ɛbɛyɛ kwan a afebɔɔ na ɛgyina hɔ ɛfiri sɛ kane akwan a ne yɛyɛ ɛfiri breku mɛkɔ sampa ɛyɛ sɛbisɛbi ne yɛfrɛ no kota a bitumin road yɛnana bɔɔso hene a wɔnya ne baabi kɔ ɔsɛ sapete saa kwan no ɛyɛ sapete 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 ɛnso nananom wei a yɛyɛ yi ɛyɛ kwan a yɛfrɛ no asphalt kwan a yɛfrɛ no asphalt na mewɔ gyidie sɛ afe a ɛbɛyi 2027 ɛkɔ ne wieɛ no na ɛkyerɛ sɛ saa kwan yi ɛkɔ pem sampa na yɛayɛ awie mmerɛ no duru hɔ a nananom yɛbɛto nsam afrɛ mo na saa da na ɛbɛyɛ anigye da na yɛaba na yɛbɛpa dwumadie no ano na ɛkyerɛ sɛ ɛkwan no bie na ɛm sɛ mmerɛ bi yɛbaayɛ a yɛbɛhyɛ ase ne big push ɛna nananom ɛkaa sɛ contractor a yɛde ɛkwan no ama no no sɛbisɛbi mfidie a ɔde aba no wohwɛ asɛ mfidie no yɛ awerɛho awerɛho na I'm say almost rock across sa contractor no to me nye adwuma no enso me ogidie se afa dia nananom anka sa ejitu mu se contractor ye dia ma no no if you say sa da no me ka job se contractor ye dia ma no your friend Rango now she Ghana contractors wo ho now kind back me no e copim do a Rango ka ho ese sa me no miss me she nananom cry se and check bia omo ankasa ombe hu show them say me ankasa me ba me hu en fidi a e ye djuma no na me wo gdie say nyame adom e be pem afi e be ye be san tun san frɛ mo samre ni de enye e futru kwan e ne efa so na che say asphalt e na ne nam so your na in na abese mo he and then another way there can be brave. They want your baby break, come, a china. And see why I told Safra will be our set, the kind of who come, I say. Well, Sunyane Cosse. Name, am I a quan, am I a hondain? Na, a china, yen shamoho. Na, and your my yay, na, a fee, na, yakacatch remo. Namoso, or how be a aka, a woman so. I'm a person who is a buying a drink or so. Now, and also, more boom, my train. Next, I say, Yagina, a carbom, medassi. Now, Mr. Yagina, thank you very much. God bless you.